Inqaba kule ndayifundwayo May 2020. Isihloko esifundwayo number 19. Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lika July 6 kuya ku 12. Inkosi yasenyakatho esikhatheni sokuphela. Umbhalo okusekelwe kulesi sihloko uthi esikhathini sokuphela inkosi yaseningizimu iyoqhubukushana nayo inkosi yasenyakatho. Daniel 11 verse 40. Ingoma okuzoqalwa ngayo u-150. Inesihloko esithi, funani insindiso yenu kuNkulunkulu. Amazwibela. Siyabubona ubufakazi bokuthi isiprofetho sikaDaniel isimelana nenkosi esenyakatho nenkosi eseningizimu, siyaqhubeka sigcwaliseka. Yini esenza siqiniseke kangaka ngalokho? Kungani kudingeka siyiqonde imininingwane yalesi siprofetho? Isigaba 1, umbuzo. Yini isiprofetho seBhayibheli esisiza kuba siyazi? Yini ezokwenzeka kubantu bakaJehova maduzane? Akudingeki siqagele. Isiprofetho seBhayibheli sisinikeza iwindi esingabuka kulo izenzakalo ezinkulu ezosithinta sonke. Kunesinye isiprofetho esisiza sibone lokho okuzokwenziwa abanye uhulumeni abanamandla kakhulu emhlabeni. Lesi siprofetho sencwadini kaDaniel isahluko 11. Sechaza amakhosi amabili alwa wodwa, futhi lamakhosi abizwa ngokuthi inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu. Ingxenye enkulu lesi siprofetho isigcwalisekile kakade, ngakho singaqinisa ngokuthi ingxenye esele nayo izogcwaliseka. Isigaba 2, umbuzo. Njengoba kuboniswe uGenesis 3 verse 15, nesambulo 11 verse 7, no 12 verse 17. Yiziphi izinto ezibalulekile okumele sisikhumbule lapho sathetha isiprofetho sikaDaniel? Ukuze siqonde isiprofetho esibhalwe encwadini kaDaniel isahluko 11, kudingeka sikhumbule ukuthi sibhekisela kubabusi nohulumeni abaye baba nethonya ngokuqondile kubantu bakaNkulunkulu. Abantu bakaNkulunkulu bambalwa kakhulu maqhathaniswa nabantu emhlabeni wonke. Pho kungani labo uhulumeni behlasela abantu bakaNkulunkulu? Yengoba uSathane nalo lonke izwi lakhe banomgomo wodwa, ukuqeda labo abakhonza uJehova noJesu. UGenesis 3 verse 15 othi, futhi ngizobeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona iyokulimaza ekhanda, wena uyoyilimaza esithendeni. Isambulo 11 verse 7 sithi, lapho sebeqede ukufakaza kwabo, isilo sasendle esinyuka siphuma kwalasha, siyokulwa nabo sibanqobe futhi sibabulale. Isambulo 12 verse 17 sithi, uDrago wagcwala ulaka ngowesifazane, wahamba wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, abagcina imiyalo kaNkulunkulu, futhi benomsebenzi wokufakaza ngoJesu. Ngaphezu kwalokho, isiprofetho esencwadini kaDaniel kumele sivumelane nezinye iziprofetho ezisezwini likaNkulunkulu. Empeleni, singasiqonda kahle isiprofetho sikaDaniel uma sihlola nezinye izingxenye zemibhalo. Isigaba 3, umbuzo. Yini sizoxoxa ngayo kulesi sihloko nakwesilandelayo? Ngakho manje sizohlola uDaniel 11 verse 25 kuya ku-39. Sizobona ukuthi yayingubani inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu kusukela ngo-1870 kuya ku-1991. Nokuthi kungani kufaneleke ukuba sicacise indlela esiyiqonda ngayo ingxenye lesi siprofetho. Esihlokweni esilandelayo, sizoxoxa ngencwadi kaDaniel 11 verse 40 kuya kwisahluko 12 verse 1. Sizobe sesicacisa lokho leyo ngxenye yesiprofetho esitshela kona mayelana nesikhathi esiqala ku-1991 kuze kufike empini i-Armageddon. Njengoba ufunda lezi zihloko zombili, kuzokusiza ukubheka neshadi elithi amakhosi alwayo esikhathini sokuphela. Nokho, okokuqala, kudingeka sazi ukuthi angubani lamakhosi akulesi siprofetho. Singazi kanjani ukuthi ubani inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu? Isigaba 4, umbuzo. Yiziphi izinto ezintathu ezizosiza sazi ukuthi ingubani inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu? Ekuqaleni, Inkosi yasenyakatho yayibhekisela kumbusi owayebusa indawo esenyakatho kwa-Israyeli. Kanti inkosi yaseningizimu yayibhekisela kumbusi owayebusa indawo eseningizimu kwa-Israyeli. Kungani sisho kanjalo? Phawula lokho okwashiwo ingelosi eyayilethe umyalezo kuDanyeli. Ngize ukuzokwenza uqonde lokho okuyokwehlela abantu bakini engxenyeni yokugcina izinsuku. Daniel 10 verse 14. Kwaze kwaba iPentecost lika 33 CE, isizwe sakwa-Israyeli silokhu singabantu bakaNkulunkulu. Nokho, kusukela ngaleso sikhathi iqhubeke, uJehova wakwenza kwacaca ukuthi wayibheka abafundi bakaJesu abathembekile njengabantu bakhe. Ngakho, ingxenye eningi yesiprofeto esikuyiDaniel isahloko 11 ayikhulumi ngesizwe sakwa-Israyeli. Kodwa ikhuluma ngabalandeli bakaKristu. Ukuthi engubani inkosi asenyakatho nenkosi aseningizimu bekulokhu kushintsha njengoba isikhathi siqhubeka. Noma kunjalo, kunezinto ezintathu ebezingashintshi. Okokuqala, amakhosi belokhu ebusa amazwe okuhlala kuwo abantu bakaNkulunkulu futhi ebahlasela ngokuqondile. Okwesibili, indlela aphatha ngayo abantu bakaNkulunkulu iyabonisa ukuthi bazonda uNkulunkulu weqiniso, uJehova. Kanti okwesithathu, womabili amakhosi ayalwa abangakubusa. Isigaba 5, umbuzo. Chaza ukuthi yayikhona yini inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu phakathi nonyaka wekhulu nonyaka ka-1870. Esikhathini esithile ngemva konyaka wekhulu, amaKristu amanga aqala ukugcwala ebandleni lobuKristu. Aqala ukufundisa izimfundiso ezingamanga futhi afihla amaqiniso atholakala ezweni likaNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube ngawo 1870 lalingekho iqembu elihleliwe lezinceku zikaNkulunkulu emhlabeni. AmaKristu amanga aqhubeka anda njengokhula ensimini. Ngenxa yalokho, kwabanzima ukubona ukuthi angobani amaKristu angempela. Kungani kubalulekile ukwazi lokho? Yingoba lokho esikufunda ngenkosi yasenyakatho nangenkosi yaseningizimu akunakwenzeka ukuthi kubhekisela kubabusi noma embusweni eyayinamandla phakathi nonyaka wekhulu nonyaka ka-1870. Lalingekho iqembu elihleliwe labantu bakaNkulunkulu ababengalihlasela. Nokho, singalindela ukuba inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu iphinde ibonakale ngasekupheleni kuka-1870. Sikwazi kanjani lokho? Umbhalo waphansi uthi, ngenxa lesizathu esivezwe lapha, kubonakala kungasafaneleki ukubala umbusi waseRoma Aurelian njengenkosi yasenyakatho noma indlovukazi uZenobia njengenkosi yaseningizimu. Lokhu kulungisa lokho okwanyatheliswa encwadini ethi sinake isiprofetho sikaDaniel esahlukweni 13 no-14. Umbhalo waphansi uyaphela. Esigaba 6, umbuzo. Chaza ukuthi kunini lapho abantu bakaNkulunkulu baphinde bahlelwa khona njengeqembu. Kusukela ngo-1870 kuqhubeke, abantu bakaNkulunkulu baqala ukuhleleka njengeqembu. Kwakungalowo nyaka lapho umfowethu uCharles T. Russell nabangani bakhe baqala khona ikilasi lokudadisha iBhayibheli. Umfowethu uRussell nabangani bakhe baba njengesithunywa esalungisa indlela ngaphambi kokuba kumiswe umbuso kaMesiya. Abantu bakaNkulunkulu baphinde babonakala futhi. Ukhona yini uhulumeni owayekhona ngaleso sikhathi owawungaba nomthelela ophawulekayo ezincekwini zikaNkulunkulu? Ake sibone. Ubani inkosi yaseningizimu? Isigaba 7, umbuzo. Ubani owayeyinkosi yaseningizimu ngempi yezwe yokuqala? Ngawo-1870, iBrithani yayibusa ezindaweni eziningi kunanoma yiliphi elinye izwe, futhi inamabutho empi anamandla kakhulu emhlabeni. Isiprofetho sikaDaniel sikhuluma ngophondo oluncane olunqoba ezinye izimpondo ezintathu. Uphondo oluncane lumelela iBrithani, kanti ezinye izimpondo zimelela iFrance, iSpain neNetherlands. IBrithani yaba yinkosi yaseningizimu ngempi yezwe yokuqala. Phakathi naleso sikhathi, iMelika yaba yizwe elicebe kakhulu emhlabeni futhi yaqala ukusebenzisana neBrithani. Isigaba 8, umbuzo. Ubani obelokhu eyinkosi yaseNingizimu phakathi nezinsuku zokugcina? Phakathi nempi yezwe yokuqala, iMelika neBrithani bakha umfelandawonye kwezempi okwabenza baba namandla kakhulu. Ngaleso sikhathi, iBrithani neMelika baba umbuso wezwe wamaNgisi namaMelika. Njengoba uDaniel abikezela, le nkosi yayihlanganise ibutho elikhulu nelinamandla ngokwedlulele. Daniel 11 verse 25. Phakathi nezinsuku zokugcina, inkosi yaseNingizimu bekulokhu kungumbuso wamaNgisi namaMelika. Kodwa ubani waba inkosi yasenyakatho? Umbhalo waphansi uthi, bheka ibhokisi elithi umbuso wezwe wamaNgisi namaMelika esiprofethweni seBhayibheli. Umbhalo waphansi uyaphela. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Umbuso wezwe wamaNgisi namaMelika esiprofethweni seBhayibheli. Inkosi yaseNingizimu ewumbuso wezwe wamaNgisi namaMelika imelelwa izinto ezihlukahlukene eziprofethweni eziningi zeBhayibheli. Ichazwa ngokuthi izinyawo zensimbi nobumba. Daniel 2 verse 41-43. Uphondo oluvela ekhanda lesilo esesabekayo. Daniel 7 verse 7-8. Ikhanda lesikhombisa lesilo sasendle. Isambulo 13 verse 1. Isilo sasendle esinezimpondo ezimbili. Isambulo 13 verse 11-15. Umprofethi wamanga. Isambulo 19 verse 20. Inkosi yasenyakatho iphinde iyavela. Isigaba 9. Umbuzo. Yaphinde yabonakala nini inkosi yasenyakatho? Futhi uDaniel 11 verse 25 wagcwaliseka kanjani? Ngo-1871, ngemva konyaka umfowethu Russell nabangani bakhe beqalise iqembu lokutatisha iBhayibheli, inkosi yasenyakatho yaphinde yabonakala. Ngalowo nyaka u-Otto von Bismarck wahlanganisa isifunda eziningana wazenza zaba izwe elinamandla libizwa ngokuthi iJalimani. Enkosi yasePrussia uvele mokuqala waba inkosi yalelizwe elisha, futhi wakhetha uBismarck ukuba abe umholi walo hulumeni. Ngokuhamba kwesikhathi, iJalimani lanqoba namanye amazwe ase-Afrika nasePacific Ocean, futhi lazama ukuba namandla ukwedlula iBrithani. UDaniel 11 verse 25 uthi, uyophakamisa amandla akhe nenhliziyo yakhe ukuba ahalwe nenkosi yaseNingizimu ngebutho elikhulu lempi. Inkosi yaseNingizimu yona iyozivusela impi ngebutho elikhulu nelinamandla ngokwedlulele. Kodwa ngeke ame ngoba bayomcebela amacebo. IJalimane lakha ibutho elinamandla lempi futhi laba izwe lesibili emhlabeni ukuba nebutho elikhulu lasemanzini. Empini yezwe yokuqala, iJalimane lasebenzisa lelo butho lempi ukuze lilwe nezitha zalo. Umbhalo waphansi uthi, Ngo-1870, uKaiser Wilhelm II waguluza uBismarck esihlalweni sokubusa. Umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 10. Umbuzo. UDaniel 11 verse 25b-26 wagcwaliseka kanjani? UDaniel uphinde abikezele lokho okuyokwenzeka embusweni waseJalimani nasemabuthweni alo empi. Isiprofetho sithi inkosi yasenyakatho yayingeke ime. Kungani? Ngoba bayomcebela amacebo. Bona kanye abadla izibiliboco zakhe bayobangela ukuwa kwakhe. Daniel 11 verse 25b-26a. Osuku lukaDaniel, labo abadla izibiliboco zenkosi bahlanganisa izikhulu zasebukhosini ezimaphambi kwenkosi. Daniel 1 verse 5. Lesi siprofetho sibhekisela kubani? Sibhekisela kubantu abanamandla embusweni waseJalimani, okuhlanganisa ojenene nezikhulu zamasosha, abagcina bewugumbuqele phansi umbuso. Isiprofethi asigcini nje ngokubikezela ukuwa kombuso, kodwa siphinde sikhulume ngomphumela wempi nenkosi yaseNingizimu. Lapho isiprofetho sikhuluma ngenkosi yasenyakatho, sithi, ngokuqondene nebutho lakhe lempi, liyokhukhulwa. Futhi ngokuqinisekile abaningi bayowa bebulewe. Daniel 11:26b. Njengoba kwabikezelwa, empini yokuqala ibutho lempi laseJalmani lakhukhulwa futhi abaningi bawa bebulewe. Kwafa abantu abaningi kuleyo mpi kuna noma yiphi enye impi yake yaliwa ngaphambili. Umbhalo waphansi uthi, benza izinto eziningi ezibangela kuba umbuso uphelelwe amandla. Ngokwesibonelo, bayeka ukusiza inkosi, bakhipha imininingwane eyimfihlo mayelana nempi, futhi bayiphoqa ukuba yehle esikhundleni. Umbhalo waphansi uyaphela. Isigaba 11, umbuzo. Yini eyenziwa inkosi asenyakatho nenkosi aseningizimu? UDaniel 11:27-28 uchaza izinto ezazokwenzeka ngaphambi kwempi yezwe yokuqala. Uthi inkosi asenyakatho nenkosi aseningizimu babezokhuluma amanga etafuleni linye. Uphinde athi inkosi asenyakatho yayizoqongelela inani elikhulu lezimpahla. Yilokho ngempela okwenzeka. IJalimane neBrithani yaxoxa yathi ifuna kube nokuthula. Kodwa lokho kwakungamanga ngoba ngo-1914 kwaqashuka impi. Kanti ngawo-1914 iJalimane laba yizwe lesibili elicebile emhlabeni wonke. Ngakho ekugcwalisekeni kukaDaniel 11:29 kanye nengxenye yokuqala yeverse 30, iJalimane lalwa nenkosi eseningizimu kodwa lanqotshwa. Amakhosi alwa nabantu bakaNkulunkulu. Isigaba 12, umbuzo. Empini yezwe yokuqala, yini eyenziwa inkosi asenyakatho nenkosi aseningizimu? Kusukela ngo-1914 kuqhubeke, amakhosi amabili ebelokhu elwa wodwa futhi elwa nabantu bakaNkulunkulu. Ngokwesibonelo, empini yezwe yokuqala, uhulumeni waseJalimane nohulumeni waseBrithani bashushisa izinceku zikaNkulunkulu ezazenqaba ukulwa empini. Kanti uhulumeni waseMelika wabopha labo ababehola emsebenzini wokushumayela. Lolo shushiso lwagcwalisa isiprofetho esencwadini yesambulo 11:7-10. Isigaba 13, umbuzo. Yini yenziwa inkosi asenyakatho ngo-1930 naphakathi nempi yezwe yesibili? Ngakho ngawo-1930 naphakathi nempi yezwe yesibili, inkosi asenyakatho yabahlasela ngonye abantu bakaNkulunkulu. Lapho amanazi eqala ukubusa iJalimani, uHitler nabalandeli bakhe bavimbela umsebenzi wabantu bakaNkulunkulu. Abaphikisi babulala amakhulu abantu bakaJehova, futhi bathumela izinkulungwane emakamo okuhlushwa. Lezo zenzakalo zabikezelwa uDaniel. Inkosi esenyakatho yayingcolisa indle engcwele, futhi yasusa isici esihlala sikhona ngokuvimbela izinceku zikaNkulunkulu ukuba zidumise igama lakhe obala. Daniel 11:30b-31a. Umholi wabo, uHitler, waze wafunga ukuthi uzobaqeda nya abantu bakaNkulunkulu iJalimani. Inkosi entsha yasenyakatho iyavela. Isigaba 14, umbuzo. Chaza ukuthi ubani waba inkosi asenyakatho ngemva kwempi yezwe yesibili. Ngemva kwempi yezwe yesibili, iSoviet Union yaba inkosi yasenyakatho. Yaqala kubusa indawo enkulu yayibuswa iJalimani. Njengohulumeni wamanazi ononya, iSoviet Union yashushisa bonke labo abakhetha ukukhonza uJehova kunokulalela imithetho yezwe. Isigaba 15, umbuzo. Yini eyenziwa inkosi asenyakatho ngemva kokuba kuphele impi yezwe yesibili? Ngokushesha nje ngemva kokuba kuphele impi yezwe yesibili, inkosi entsha asenyakatho, iSoviet Union, yahlasela abantu bakaNkulunkulu. Isambulo 12:15-17 sifanisa ushushiso lwabantu bakaNkulunkulu nomfula. Ngokuvumelana nalesi siprofetho, inkosi asenyakatho yavala umsebenzi wethu wokushumayela, futhi yathumela izinkulungwane zabantu bakaJehova eSiberia. Ngakho, selokhu kwaqala izinsuku zokugcina, inkosi yasenyakatho iye yaqhubeka ibashushisa nakakhulu abantu bakaNkulunkulu, kodwa ayikaze iphumelele ekuvimbeni umsebenzi wabo. Umbhalo phansi uthi, njengoba kuboniswe kuDaniel isahluko 11:34, Inkwasenyakatho yayeka kushushisa amaKristu okwesikhashana. Ngokwesibonelo, lokhu kwenzeka ngesikhathi umbuso weSoviet Union uwa ngo-1991. Isigaba 16, umbuzo. ISoviet Union yasigcwalisa kanjani isiprofetho esikuDaniel 11, verse 37 kaku 39? UDaniel 11, verse 37 kaku 39, uthi, ekugcwalisekeni kwaleso siprofetho, inkosi yasenyakatho ayizange imnake uNkulunkulu woyise. Kanjani? ISoviet Union yafuna ukuvala inkolo, ngakho yazama ukuqeda amandla ayo. Ukuze ikwenze lokhu, ngasekuqaleni kuka-1918, uhulumeni weSoviet Union wakhipha umyalo wokuba ezikoleni kufundiswe imfundiso ukuthi akekho uNkulunkulu. Le nkosi esenyakatho yamnika kanjani uNkulunkulu wezinqaba inkazimulo? ISoviet Union yachitha izindodla zezimali, iqoqa amabutho, futhi yenza nezinkulungwane zezikhali zenuzi ukuze iqinise umbuso wayo. Ngokuhamba kwesikhathi, womabili lamakhosi eyasenyakatho neyaseningizimu ayeseqoqe izikhali ezinamandla ezingabulala amabhiliyoni abantu. Izitha zisebenza ndawonye. Isigaba 17, umbuzo. Siyini isinengiso esibangela incithakalo? Inkosi esenyakatho iye yabambisana nenkosi yaseningizimu ukuze benze into eyodwa ebalulekile. Baye bamisa isinengiso esibangela incithakalo. Daniel 11, verse 31. Leso sinengiso, izizwe ezihlangene. Esigaba 18, umbuzo. Kungani izizwe ezihlangene kuthiwa ziyisinengiso? Inhlangano yezizwe ezihlangene iyisinengiso ngoba ithi ingakwazi ukwenza into ezokwenza umbuso kaNkulunkulu kuphela, ukuletha ukuthula emhlabeni. Isiprofetho sithi isinengiso sibangela incithakalo ngenxa yokuthi izizwe ezihlangene zizohlasela futhi zibhubhise yonke inkolo yamanga. Bheka ishadi elithi amakhosi alwayo esikhathini sokuphela. Kungani kudingeka siwazi lo mlando? Isigaba 19 kaku 20, umbuzo. A. Kungani kudingeka siwazi lo mlando? B. Yimuphi umbuzo esizoxoxa ngawo esihlokweni esilandelayo? Kudingeka siwazi lo mlando ngoba ufakazela ukuthi kusukela ngawo 1870 kuya kuqaleni kuka 1990, isiprofethi esimayelana nenkosi esenyakatho nenkosi eseningizimu siye sagcwaliseka. Ngakho singaqinisa ukuthi ingxenye esele yalesi siprofetho nayo izogcwaliseka. Ngo-1991, iSoviet Union yawa. Ngakho ubani oyinkosi esenyakatho namuhla? Isihloko esilandelayo sizophendula lowo mbuzo. Ungaphendula kanjani? Yiziphi izinto ezintathu ezisisiza sibone ukuthi ubani inkosi esenyakatho nenkosi yaseningizimu? Ubani owayeyinkosi esenyakatho nenkosi yaseningizimu kusukela ngawo 1870 kuya ku-1991? Kungani dingeka siwazi lo mlando? Ingoma okuzophethwa ngayo u-128 inesihloko esithi okukhuthazela kuze kube sekupheleni. Sesiphelile isihloko.